yande joni tori mintaji sappo e joyi noga e joyi lewru mars dubinaade de sappo e janaay habaruji fulfulde semana amadou janganto sambe habaruji men studio kalango hande haalando filla hippiter ko watto den difander gure didi ko watto himbe sappo e nay woni ko mayi dum du kondan wadi ton endani ele kabaruji di en nanan dum fa wada ase ala won ko dum wadi nonni gam batte waddude hono balla gam munun jonde jam potal e pamra ko remobe durobe dum wonno mafari e koro hottugo fijo ko watte hitanore hitanto en bangi département madawa région mo tawa en nanan ko watton yawtare men pindo altiner fo en kalno filo saria hande en kalna do filo sudu saria mo en tawte ton no wono goldurto dum wono ko madan gazibo madame goje maymuna gazibo halonte en ele yawtarde en da non wantirde ne yerno biirmi on ko watto himbe sappo enay woni ko maayi ko watto du kono rewdi don adama dilli dama dum wonno ko wadi hippitere dum du kono milam himbe boko haram on ko wadi dum ase warde alangal endan de wuroten ngagam kany e fawar jotete alhaji maynari dum du kono ni wonalde region enam mo difa dum wadini ko fa hande biyetedo abdou soumaila secrétaire général de mo gouvernorat to enan difa o halani adama dawati do telephone no wonno be pamiri hono kippitan de gadde den enda
Gagam précisément ils ont mis le
Gagam be buli lumum be bari himbe jeegom be dilidi rewbe nawliraabe didogum Alhaji Maynari be buli ciudi ton be bari himbe du be daraki fu be pama mo en tawa don be piduni non do himbe ben Alhaji Maynari himbe jeewo mayi ton yeraajo nayejogom mo duubi la sotati e sappo no tawa dar mabbe kanko tani ko fu bula be buli du jeeli e dabbaaji fu wadan dabbaaji laso buladi boka mabbe bonka kanni be gadi labi joddinol hakkilo fukkingo din cingama amma no sadi be and dani gandegom e koyde be garta dogom du do pucci be garta dum du woni no wada ko sogeji din gala no kegino sanne non fu kaden du no kure den sukka non fu ko watta sogeji din kippo heba to be gi
na tawadu konnan hon himbe latibe gonnom no jottone gaggam hewbe don no dilla gam battata fude du worde ele no kuje godde alle e dogude hono hon kulle ko won wad dum enda ndene neka tote kin kanji to wonto woni be jalle difa goto on enda dum wonno ko fande secrétaire général dida bomo gouvernora hono fande difa andini do fio
il y a eu un certain mouvement de placement vers difa
wadi umoyibe warbe difa e kintandi amma har ko darata gagam gouverneur e himbe mun jehi ton kenga ala gan hiude he gitem ko wadi ton fu o hinna e himbe mun e mayidu o fukkina hakkiloji mun o hala nabe du ko labi denal adoyte der ko boyata no gouverneur wartiri non o noddir hawrine chaka pelle balliroje himbe e ardibe compagnieji sogeji tawadi do difa ko watta labi denagal e balla fu kebake do ko yawi misali har ko darata nyamdu to fukko e safari illa dum wadi warde kenga wadan jo en bale hemre be min limti
din santene je parle en terme de ménage
nan har filande na gutton en dani tumurdu konna wadi jo lebbi nay ni ko hippiter gon wanno himbe baraton fa kewi e der mun no tawadu himbe momen golla har wadu gol hono pompiji to ndiyan hebete yare don du konna wonno hono fa ande sarusimbite do fora ko kany wonno no golla dun ton nenne ne ka ciagal majjundu wakati mo kalti golleedi darken wakati hippiter de wanno to wonto dun tawa nani fa hande biter orte mani latir kan woni jawr tumur ko haali kanko do cialalul musa san ko landimo latti
illa dum wadi golle den darna himbe bendu gari adi are mu en jehi agades gam golloyde ton illa dendu ardibe hawju leydi ben wala ko bi imi do filla be garto na be gartoita miden gidi de gonga be garta gam min bi ino be ma de be garti minen he ko amin darto ballirabe miden kaja diyan dandu sanni fa hana sedda ko ni alla wadi hakkilo fukkingo warti handen der chakantaraje den kaden du nokku fu sogeji no tawa gomnati no hani wada company o warta wasana min fora gan golle den boddo waken ko be dilli
nonni to en dam bangi département mo madawa ko wowuno wade to en dam batu na biendo fijo hono faane durobe entertain go hottugo hikkatu ko nam batu wadama ton en dam bangi madawa wadnama do filo ko darto jonde potale pamra ko remobe durobe joddibe ton en dam dum waddi ko faane bandabe amen ta e jahangal fanti ton en dam alasan kuzi mohammedou ye yewtude du ko nam faware jon e horejo odo batu lati du ko nam wala ele fedde de europen lati du ko nam jingantana durgo ele leedi men niger do o wita kena a Madu Halilu nani ko halani ala sankuzi.
cette fête là c'est une particularité
fijo ngono wodi manamu ganda jeyo yen fotto dirgol kulle fina tawa e adaji no wodi pamrala yade sigili bengo bendu denne hawrinde maunde no latinde no wadda jonde jam chaka nimbe mana fijo ngondo woni nimbe kaura pamra kebe njara kulle jamtaade de to horebe ben go fijo no ko jonde jam e potal non wodi kango no hawrami e huibitinde nokku gotum kanjwe ko minendu miden gatta dande wade horebe hawji em fango watte der fijoji leedi mawdi kanjum won damde durobe mawde misali ande da jeewi ayyan durobe remobe e nimbe fu hawrube do be fu batte fijo ngono kango woni codo diral en da ami
c'est elle l'union
nonni faande hono batu goddo damto en zander no wi'e finak kandu wonana e do filla fijo kollol no endangol hono faande lohotobe taabe region en mo zander don waddi ko alhaji sanusi ibrahim nakadiri o wi hono hunno ko lati finata mabbe non kanko o jotto no enda hadde laami do leydi ni enda do sultama dama garam nandu ko nanko a haali e do fi on enda no yondo dun yara bande mustafa mamansani
Zender a pris le nom d'un chasseur qui s'appelle Zindirma.
Zender, inde lohotodo gonnon biyetedo Zindirma wattana. Denne bi leydi Zender funu lohotodo. De en dari damagaran kandu, hanu dama girma hidahi ede don. Pirtol mun du woni tew lella. To hawrine aminde no wodi himbe leydi Mali, Burkina Faso, Nigeria warambe. Kambe he lohotobe Zender, yetino neddo fu holla nyenyal. Leydi Zender ni no tawra kulle reata har ladde e jayem. Denne ko lati tawangal amin fu, min burtoto no min kolla dum himbe. Misali fijo biyanu ko agade Anden no tawa der fijoji tariki di UNESCO feddeleede duniyaaru hawjini filla fina tawaji hakkili him festival de l'air kandu no der denne zender du no hani heba ko watta kandu har lo hagal galdu minen du min gidi hollude tawangal am
faire a travers la chasse
nonni le dubinaade sappo jeegon lowngal wala na wade e le fa hande du ladde domane wietende termite tuntuma latin du kondan du hono sultan mo leedi zender on enda kany woni ko dari gam batte tawe lowngal ngal wada ka ton endan dum wonno ko fa hande nimbe latibe gollodo ONG mbitedo nowe kayndu kondan wonno hawji ladde de enda wonno filono himbe be mbi dum latake weltare abdullahi haruna o rejo no kurne nan ko halani gungu muhammad antani edo chalal
La loi ne permet pas.
Lawol lamu hokkata lohotobe lawol enadde ladde domande lohade. Hano kondarta filla lohotobe be region Zender ndegon lohotobe lamido sultan on bujji lowake. Amma illu ko kanko lamido on noddi kat lohotobe kebe njoyo nder dubujinaaji didi e sappo e jeegom yeso projeji e saruji kawjido jaye e laddeji on e wiide ko tun yejito dum fillo e lohade nder ladde domande lowaki dum wadi ko minga lamiden keba kadin wujobe no lohon illune ko dum wadi ko minen du min bi lawol wala e nadde der ladde do mande loho deyno wodi no kuje fina tawa andade to natta loho lawol lamu hokki ton lohe amma hokkay ladde do mande lohe e no kuje jananaaje
question privé
Se woni hono faande fedde Niger hawjini moƴƴintingol kokkol habaruji kandon wonle hawrine mun der hawrinde du konnabe koddiribe kalando filla fondugol ngeduuji yaade e cuudi kokkol habaruji latodo konnan cuudi kokkol habaruji gonde jonde ko e mun dun en do fi ko darto faande yeynugol kulantereje ko lati wakkati gon gomnati kanyum ko hokkoto dun yaade e cuudi hono golloji din endan dun du konnan nimbe kalando kulle kewde godde du konna ko sawi hono ko watto sappo e joyi himbe mabbe sappo e joyi wonbe le CSC be endan kalando kulle kewde latide no dara filla kokkol baruji din endan dum wadi ko fa handen docteur Sani Kabiru horejo no kurnde o andini Habibu Garba kulle de ko be cigili e lawongol do
Notre session se penchera
Aurine amin deno jewtinto joddino golle gadaade du fillo goynaake are ko watta ciude de reji ko koji habaru tawade do jonde ko en kebi lumo gono haniri misale har ko darata goynaaki ki gomnati e saru suuji mu hidi wadani dum du waddi ko fedde fotorde gom singa do der fedde leydi mawne hawjini fillo ciude de reji ko koji habaru ko watta fedde de fonni ciude di du fillo lumo goynaake are fedde de wakkati warde wakkati no jewtino winde derol do hawju golle de denne jewtinaade golle fedde de der hawrine amin ne non ko no heda sanni ko watta labi kawji di filla goynaaki di jodake no hidira golle den du ko ena ciudi di
son devoir de travail de journaliste
noni har filla ko darto hono lewru avril waroru du kany e me ko tokko to dun lebbi non lati do na leydi niger no hewri hono wulare kany e fawarjo du ko nan kubbu sanne dum wono ko fawarjo andube sanne kali e do fi on endan hande nde enda ni hono bandiraɓe amin bandimɓe tan Nafisa Adamu Sirfo o yew o yewdo e fa hande ndu bandi ko goto gollowo tan enda to fawarje etoɓe kenuli e wakkatiji o on ɗon holli wiide ke kulle kewɗe watto ko jargagol ngol e wularde enana ɗuɗa o wiita kenadu konda ni madan Aminu Nafisa.
Lewru avril e mai miɗum wawi heɓude nokku nokku e terde guleki degré celsius lasoji ɗiɗi yaade lasoji e joyi yaade yeeso nden lebbi garoji ɗi no waɗu ɗum heɓa e terɗe ɗe amma ko wayla wakkati o heppata misali duule funu limte nder ikkulle ɗe fa handen nde en daari rowani illa lewru février guleki fuɗɗi ba lewru mars rawani du no ɓuri mars hikka o guleki denne no waɗu har ko darata guleki du ɗum waɗu hanon
Kirozeine Faya Dolbel
Mayne Sorowa Warde Berningaw
Kettine Studio Kalangu do Radio Modo
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
non wantir yewtere men pinna hande en kali en bi altinere fo en kaltana do fila sariyaji hande en jaatana suude sariyando e hore mudum fa ndare kanyum dun wona golle wona yara dun du konna himbe hebe gonto en gollobe gollo tondu fu no wodi golla gal hawjina e gal watto gam batte alle e sariyaji keba gadna hanru en wodiri dun non wadi ko fa hande ni hande de enda madame goje maymuna gazibo o andinan en lamdi majjun no wona dun woni dun gollira e le yewtere waronde en nde o yewtidi erafika attaher bandimi andum
suudu sariya leydi jaabe jaabe wodi ko tajanta nimbe kiite ko burdi dinol fu wala leemum ndu suudu du no wodi no gollirta no Mariama Gazibo janguda do laabi kiite wiri
le premier bloc quand vous rentrez
de notte nati le suudu sariya mo artata tukko arande den woni procureur e wallobe mum kanko du woni kakkilido denagu deni gacce wadama procureur kam halta ko watte imo wawi wiide sariya on waɗe ma ɗum wartiri ɓolum ɗum waɗi ko nder laabi sari'a no wi'e o wala dow jonde hoore makko dow inde laamu e ministre kawjiiɗo cuuɗi sari'a o woni wona iri ko juuju ɗum noon laatiiɗe ɓiɓɓe leydi no doggira to mum jonkay laatiiɓe tuugorɓe sari'a ɓen woni hawjiiɓe sariyaaji sukaaɓe pamarɓe juuju mo suudu sari'a wiɗotooɓe e ɓe communeuji ɓe
joni o noon yimɓe ɓen gollirta
deni misaali sari'a jeynaare waddaama procureur woni arano ƴeewo ɗereeji ɗi ɗum du laabi nayi woodi no tokkirta arande kay seni ɗereeji ɗin lamdi heɓaaka nder mum fuɗi takkete sengo ma jomum wara to suudu sari'a du ko nangataake tataɓen ngel procureur no waawi watude ɗereeji ɗin ko wiite boofi mawɗi kan woni filla guyka jambaaki e ñamɗe amaana ɗom do wiɗagol ƴamta waɗe nayaɓen ngel woni filla baroldirol ko waɗɗo gacce on no fanɗi jonkay sey to procureur faddii ɗum heɓa kabaru dow majjum dow aadake laawol sari'a mum tokke no mawɗo suudu sari'a e juujuɓe mum kamɓe cuɓoto juuju kiitotooɗo sari'a on ñannde kiite on mawɗo suudu sari'a on hokkata laawol procureur e faasotooɓe fuu ñanndere mum no fotu ngam procureur no taƴirta sari'a on watta ko juujuɓe ɓen kokka ɗum goonga jonka procureur kan waɗoyta nodditaaki
e dow nde yewtere woni ko fa hande habaru yimɓe fulful tilli kanowo miɗen andina on wiide e ley ɗengal françire batu joɗa kaale mo studio kala ngu waɗati dow filla ko darto sariya e ley niger ndennene ko taariki muɗum e fa hande ndu kondan noyi wonno sigilirte noyi wonno golɗe wonno yaara ɗum fou michel deji bandimin o noddi himɓe jogiiɓe annde dow fi on e ndan gam batte ɓe jewtana hettintoɓe studio kala ngu ɗo e ley leydi men niger kañum e to fa hande ndu facebook mo studio kala ngu jombi ami wassalamualeykum mbalete jamwaji gaya do radio faraa
lamba capanɗe jeenayyi toɓɓere e tati fm tesawa
do radio tarmamoi lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm
birnin konni dow radio niya
lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm belle yara
dow radio dallol lamba capanɗe jeenayyi e jeegom fm studio kalangu